Nishapata ngao, nalinda pakubwa, kanipandisha dao. Nakula vikubwa, nalipsi mshangao. Vidigi digi staki tena.
Yes man, yes yes
eh, nikikumisi nashindwa hata kusubiri. Unavionjo mpaka nimevikariri. Una majengeke mama siopo. Call me daddy.
Nipe kwa chukwa chuma, nikulishe muhogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Usinipe vya kupima, nuswa marogo. Nija kununa nda kulenga kwa nyondo. Kwale, oh mama kwale. Kwale,
piga deki kile kile kisima. Aga kani pali mzizima. Unavuri indima, niko injima. Kucheza geji mwendo flano kupima.
Amina,
unani acha hoi kiloesha kanga. Zima koro boy nataka kupanda. Mamba banga boy mado ido tanga. Wazimu unani banda jama,
panda.
Simu na yoyoma mama,
panda.
Ika waflana boda boda dada,
panda.
Acha kuangazi la bodeka jama,
panda.
Illness, illness.
Nife kwa chukwa chuma, nikulishe muogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Vya kupima, nusu wa marogo.
Ukija kununa, nata kulenga kwa nyodo.
Kwale, oh mama kwale. Kwale,
kwale,
wedede kwale.
Just to kiss, baby.